muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banganye inshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi nkuko mubizi ni ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Nimuje no ku rubuga rwacu rwa internete wa eshatu akadomo radio yacu VOA akadomo com, kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu, maze mukurikira ikiganiro cyanyu muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo rwose muri isanga. U Rwanda rufite gereza 14: Rwamagana, Musanze, Huye, Nyanza, Bugesera, Rusizi, Nyamagabe, Rubavu, Muhanga, Nyagatare, Ngoma, Gicumbi, Nyarugenge na gereza ya gisirikare iri ku Murindi i Kigali. Izi gereza zicumbikiye abagororwa barenga 79,600, nyamara zubakiwe abatarenga 61,000. Ni imibare ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, komisiyo y'igihugu. Gereza rero ziruzuriranye n'umwaka ushize iyi komisiyo nabwo yari yabivuze. Kuba rero gereza zirengeje umubare w'abaturage zigomba kwakira abakoze ibyaha nyine birumvikana, biterwa n'iki? Umuti wabo uwuhe? Nibyo tuganira na John Mudakikwa, n'umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango uharanira guteza imbere ihame ry'igihugu kigendera ku mategeko, Center for Rule of Law mu Rwanda, Serurari mu magambo ahinnye y'Icyongereza. Simbatindiye rero mbazanire umushyitsi. John, uraho urakomeye?
Muraho cyane Bwana Thomas Kamirindi.
Ikaze rwose, kandi ngushimira cyane kuba wigomwe umwanya wawe kugira ngo utwungure inama n'ibyo mukora kuri iki kibazo. Ndagushimiye cyane rero.
Urakoze cyane.
Yee. Nuko ubundi akantu gatoya mbere yuko tujya mu nsanganyamatsiko nyakuri. Iyi Center for Rule of Law yo mu Rwanda mukora iki ubusanzwe?
Murakoze cyane. Uyu muryango Center for Rule of Law uko wabisobanuye ni umuryango utari uwa leta uharanira kubaka igihugu kigendera ku mategeko. Tugira rero programme eshatu. Iya mbere ni programme yerekeranye no kwigisha amategeko na za politiki za leta, icyo twita law and policy literacy. Hano rero tukaba twibanda kwigisha abaturage mu byiciro bitandukanye amategeko, cyane cyane ayibanze bahura nayo munsi ku wundi kugira ngo bayamenye. Murabizi neza kuko amategeko kuyamenya ni yo ntambwe ya mbere yo kugira ngo akurengere, amategeko uyubahe, ariko n'uyu agufashe kuba waharanira uburenganzira bwawe. Ibyo rero ni ikintu dushyiramo imbaraga cyane. Twigisha ibyiciro bitandukanye, kujya mu nteko z'abaturage, tukajya mu mashuri, tukakora ibiganiro kuri radio, twigisha dukoresheje ikoranabuhanga cyangwa se social media platforms, aho dushyira amategeko umunsi ku wundi abaturage cyane cyane bifuza kumenya ku mbuga nkoranyambaga n'ibindi. Gahunda ya kabiri ni gahunda ya access to justice cyangwa se gufasha abaturage kugera ku butabera. ahanini twibanda cyane cyane gutanga ubufasha mu by'amategeko ku bantu batishoboye. Murabizi neza yuko kugira ngo ubone ubutabera rimwe na rimwe bisaba ubwunganizi mu mategeko, kubashakira abavoka cyangwa se kubahana inama, kubakorera imyanzuro, kwishyira muri sisitemu ya SMS kugira ngo bashobore kuba batanga ikirego no kubagira inama muri rusange.
Ubwo mu magambo makeya John, ubu ngubu ngize gutya nkeneye umwavoka naza nk'abasanga hanyuma mukamushakira nifite nyine
niba utishoboye
yego
nkawe ntabwo twamugushakira kubera kuri shoboye
yego nandakongeyeho nari nakongeyeho ngo nishoboye yego nuko komeza
dufasha yego dufasha abatishoboye ubwo ni ukuvuga abo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe, ariko nanone dufasha n'abantu wenda turebye kesi yawe kuko hari igihe usanga umuntu yari mu cyiciro cya kane cy'ubudehe ariko kubera circonstance arimo ugasanga mu by'ukuri nta bushobozi afite. Ibyo nabyo tubirebaho cyane cyane nk'abantu abadamu bari mu manza cyangwa se mu bibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, abantu bafite ubumuga butandukanye, abo nabo dushobora kuba tukabafasha.
Inshingano ya gatatu rero
cyane cyane twibanda gukora ubushakashatsi bugamije gukora ubuvugizi ku mategeko na za politiki za leta zitandukanye kugira ngo zirusheho kuba zinoze, zirusheho gusubiza ibibazo by'ubutabera, zirusheho gushimangira ihame ry'igihugu igenda ku mategeko. Ubwo ni ukuvuga ngo imishinga y'amategeko igezwe imbere ya parliament cyangwa se politiki zihari za leta zitandukanye tukareba uko zimeze, niba hari icyuho tukaba twakora ubuvugizi dufatanyije n'imiryango ya sosiyete sivile kugira ngo habaho amavugururwa cyane cyane. Rero ibyo nibyo twibandaho cyane.
Nuko maze rero urakoze cyane kudusobanura nyine ibyo uyu muryango wanyu Center for Rule of Law ukora. Hagati aho ngaho rero nyine ntabwo nirirwa nkujyana mu nsanganyamatsiko ubwanjye, reka duhite twihamagarira abaturage mwiganirire. Uwa mbere dufite ni Nshimirimana Patrick. Nshimirimana vuga cyane, ntabwo tukumva pe.
Yewe
noneho turakumvise noneho, uraho neza?
Jewe ndakomeye cyane.
Ngiye guherereye he?
Jewe mba mu gihugu cy'Ubutaliyano, ndi Umurundi. Ari kumva abanyarwanda ni nama wanjye ni umunyarwanda kazi ariko
nuko abanyarwanda n'abarundi turabavandimwe.
Ahujya nawe urumva usanga uri mubyara wanjye ariko niko tuvuga sizi uko mubivuga iwanyu hariya. Yego
gusha ku ngingo.
Aranyumva?
Yego ndakumva, gusha ku ngingo.
Yego kera igihe nandika mwari mwavuze ku byerekeye abafunzwe bari mu magereza yo mu Rwanda benshi.
Mu Kirundi babyita amabohero.
Amabohero.
Yego
numva barahabaye none. Urumva rero.
Yego komeza.
Wajya kwiraba kuko abanyororo abafunzwe bari mu magereza barazimbye cyane buriya aye ku gihugu. Nukuraba jewe nuko nyene nta umutegetsi nukuraba abakoze ibikogwa binini ya cyane niho bogumayo, nabo nyene kandi bari hagi ndani bagakora ikintu gishobora kubafasha kugira ngo bashobore gufungura ubwo abajya bakoze ibintu bito nabo bakabareka bakazoreka ibihano byabo bakabikora ubwo bari hanze, sibyo none?
Yego
reka turabe for example wewe urabona nk'umuntu dufate urabona ibintu byo mu Rwanda byabaye, niyo umuntu yagize genocide ukacumushyira hamwe n'umuntu yibye igitoki kibamwe iwacu, ubona umuntu yakoze ibikorwa ibintu bibi bakamushyira hamwe n'umuntu wakoze. Nagira nti yewe bishoboka, n'abategetsi barabyumva nonga aya motariana niko wabigira uwakoze igiko
icyaha gikomeye.
baramugumiza mugaso mugarakorerayo.
Ye Shimirima, reka tugushimire hanyuma duhe n'ijambo nabandi. Urakoze cyane. Nshimirimana aravuga rumwe na Sibomana wanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA radio yacu ati impamvu gereza zuzuye nuko nshobora no kwandika message itakwishimirwa hafungirwa hamwe n'uwishe uwibye n'uwafashe ku ngufu umwana. Nuko kuri telefone dufite Habumugisha Claude. Habumugisha we, uraho neza? Natwe turaho, ko usa n'uvugira mu gikono wakuramo iyo
icyo loko tingo ndoni amapo.
Eh, nuko uherereye he?
Hello?
Uherereye he?
Ndi mu Rwanda.
Muhe mukaye karere.
Kamutande.
Ye, nuko. Rasa kungingo.
Arigaona gofirime kwanda tanjye yego kuwo muri mona azaje yiye giye n'icya atabari. Yana wange yenga abantu gira bane na marere no kudakora ibya kwinda gukora ibya. Iya batisaga muri gire tari gusaga umuntu ari ibye kandi ibye ibintu byabandi atakore yabamwongo yarateye kubireka kabicika. None wange umuntu ufuzwe wenda wakoze icya akihana
ye urakoze haba umugisha. Nuko John Mudakikwa. John
Karame.
Nuko abangaba nyine batangaga ibitekerezo byabo, gusa nagira ngo mwibarize kuki gereza zuzuye.
Urakoze, ni kibazo cyiza. Gereza mu Rwanda birumvikana ko umubare ubushobozi gereza zacu zifite uko ibibonye umyukuri ubushobozi gereza zifite ni 161 n'abantu 301 muri izo gereza 14 wavuze. Urumva rero iyi mibare dufite yatangajwe na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri uyu mwaka iragaragaza ko zirenze harenzeho cyangwa se ubucucike buri kigero cy'199 ku ijana. Urumva ko mu by'ukuri n'abantu benshi twibutse ko iyi mibare yaranazamutse urebye umwaka wabanjirije uyu nguyu w'ingengo y'imari bari ku kipimo cy'124 n'igice kimwe. Birumvikana ko imibare yagenda iyongera. Ibi rero twebwe tubisesenguye tubona icya mbere umuvandimwe agikomojeho birumvikana abantu bakora ibyaha nabo bariyongera. Ku iterambere riza murabizi bizana challenges cyangwa se hari ibintu bizana nk'ibyaha bijyanye n'ikoranabuhanga murabizi biriyongera, ariko hari n'ibindi bibazo bijyanye n'imibereho y'abaturage ukareba nk'ibyaha nk'ubujura bimwe na bimwe bishobora kuba bifitanye isano n'ubukene. Ariko harimo n'ibindi byaha ubona bijyana n'urugomo, gukubita no gukomeretsa bigenda byiyongera bishingiye cyane cyane ku bantu bakoresha ibiyobyabwenge, ubusinzi n'ibindi. Rero ikijyanye no kwiyongera bw'abantu bakora ibyaha bijyanye n'umubare gereza zo ntago zagutse, ntago arimo kuzagura ibyumba, ntago arimo kubyongera. Icyo ni impamvu ya mbere. Iya kabiri ariko reba cyane cyane mu by'ukuri ni ibijyanye n'imiterere y'amategeko na politiki y'ubutabera nshinjabyaha mu Rwanda tugenderaho. Usanga amategeko dufite ahanini ashyiraho ibihano bikakaye cyane birimo igifungo kirekire kugeza kuri burundu imyaka 25-20. Hari uko nanone ibiro by'amategeko ntabwo yemerera umucamanza kuba yatanga ibihano agendeye ku mpamvu nkomezacyaha cyangwa se inyoroshyacyaha ashingiye ku muntu uko arimo kuburana bitewe na n'imibereho ye, amateka ye, amarangamutima ku byerekeranye n'uko yakoze icyaha. Ibyo rero bituma buri gihe ibihano biba bipanze ubwinyagamburo bw'umucamanza nyine bituma atanga n'ibyo bihano biremereye kubera ko adafite ubwinyagamburiro. Ikindi ariko usanga amategeko yacu akenshi yiganjemo ibijyanye no gufunga cyane kuruta ubundi buryo, urugero ihazabu, kuba yahanisha abantu bahanishwa ihazabu. Uwo muvandimwe aruvuze ati kubera iki abantu bakoze ibyaha wenda byoroheje badashobora kuba bakurikiranwa bari hanze cyangwa bagahanishwa ibindi bihano atari ukubashyira muri gereza? Ibyo bintu usanga amategeko yacu ahana izo pisiyoni nke cyane, nubwo bateganya ko abantu ashobora gukatirwa wenda imirimo nsimbura gifungo cyangwa se ihazabu, ariko reba biri ku byaha bice cyane. Ahanini rero usanga ibyaha byose ahenshi ni ugufunga. Ikindi ni uko urebye nk'amategeko amwe n'amwe ntabwo yuzuye neza ku buryo usanga haracyarimo icyuho mategeko n'amateka amwe n'amwe agomba kujyaho ku bintu bimwe na bimwe. Urugero nubwo itegeko riteganya ibyaha n'ibihano bavuga ko bashobora gufungisha umuntu igihano nsimbura gifungo, iteka rishyiraho icyo gihano kugeza ubu ngubu ntabwo rirajyaho, hashize igihe. Ikindi hariho uburyo, urugero nko kuba umuntu bamukurikirana adafunze hakoreshejwe kumugenzura hakoreshejwe ikoranabuhanga, bakaba bamushyiraho udukomo bagakurikiranaho aherereye. Nabyo ntabwo biratangira gukurikizwa. Ibindi ni uko hariho ubundi buryo, urugero umuntu ashaka gukurikiranwa ari hanze atanze ingwate cyangwa se bita bail, haba ku rwego rw'urukiko, ubushinjacyaha cyangwa ubugenzacyaha. Ibyo nabyo usanga ahanini bikurikizwa gakeya. Hari ibyerekeranye n'uko umuntu ashobora gutegekwa kuba yarenga utarenga imbibi runaka agakurikiranwa ari ahantu hamwe. Hari ugusubiza ibyangijwe compensation, hari ibijyanye n'uburyo hashobora kubaho kumvikanisha cyangwa se ubwumvikane ku birebana no kwemera icyaha cyangwa se pre-bargaining. Ubwo ni uburyo bushyashya buri mu itegeko ariko nabwo butaratangira gukurikizwa.
Ubwo bwo kumvikana ni hagati y'ushinjwa n'ubushinjacyaha?
Yego.
Noneho bakabishyira umucamanza.
Kumvikana noneho n'ibihano bakaba babigabanya ariko umuntu akaba yakurikiranwa ari hanze.
Yego.
Hari ibyerekeye igihano k'umuntu yahanishwa igifungo gisubitse, niyo bagukata imyaka itatu ariko umucamanza akaba yagusabira ko iyo myaka yasubikwa bitewe na kondisiyo urimo. Ibyo byose ni uburyo mu by'ukuri buteganywa n'amategeko ariko usanga mu by'ukuri butubahirizwa budakurikizwa. Ibyo rero bituma rimwe na rimwe tugira umubare munini w'abantu bafunze by'agateganyo. Urebye iyo mibare turimo kuvuga, ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango Transparency International bagaragaje ko hafi 12% by'abantu bafunze mu magereza ntabwo barakatirwa, ntabwo baraburanishwa, baracyari muri icyo bita preventive detention. Ugasanga umuntu ayimazemo imyaka ibiri narakurikiranwa, nyamara ubwo bundi buryo bwose twavuze buteganywa n'amategeko bushobora kuba bwakemura icyo kibazo. Icya nyuma ashaka gusorezaho,
yego,
ni uko hariho nanone navuga ikintu cy'umuco cyangwa mindset iri mu bashinzwe gukurikirana ibyaha, abagenzacyaha, abashinjacyaha, abacamanza ariko n'abanyarwanda ubwabo, kumva nyine ko umuntu wakoze icyaha wese agomba gufungwa, ko igihano cyo gufungwa ariko buryo bwonyine bwo kumuhana. Rimwe na rimwe rero ugasanga n'aya mabwiriza cyangwa se buno buryo bundi buteganywa mu amategeko ntabwo muco urashinga imizi uburyo bwakurikizwa, noneho abantu bagakurikiranwa ku byaha bari hanze cyangwa se bakahanishwa n'ibihano bindi bitari igifungo. Ibyo rero ni ibintu ahanini ubirebye bituma abantu bafunze mu magereza yacu baba benshi biyongera buri gihe buri mwaka.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turaganira n'umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango uharanira guteza imbere ihame ry'igihugu kigendera ku mategeko, Center for Rule of Law Rwanda, Serula mu magambo y'Icyongereza, ni John Mudakikwa, turaganira ku bucucike bw'abantu bafungiye mu magereza y'u Rwanda. Kuri telefone dufite Innocent. Innocent we? Innocent? Innocent umurongo ugomba kuba wacitse.
Ndabumva.
Uraho urakomeye?
Yego ndakomeye.
Wabwira umutumirwa irindi zina ryawe naho herereye?
Nitwa Innocent Mutabazi.
Yego.
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba, ngerereye mu karere ka Rusizi.
Nuko rasa ku ngingo.
Arakoze, turamushimiye ku busobanuro bw'indika duhaye.
Ubusobanuro cyangwa ibisobanuro? Ubusobanuro cyangwa ibisobanuro?
Nta kibazo uko byakitwa kose, turamushimiye.
Oya, ntukice ururimi ngo ntacyo bitwaye, ikomereze.
Igitekerezo cyanjye mu by'ukuri atubwiye impamvu ubucucike buri mu gihugu cyacu, ariko nanjye ikintu nagiraga ngo nongereho ni uko mu by'ukuri ibyaha bikomeza kuba byinshi, ariko ugasanga no mu magereza hariho ibyaha bitagakwiriye kuba bifungirwa mu by'ukuri. Kuko nibatagabanya ku bihano bihabwa abantu bose bakoze ibyaha, bizashiduka abantu bose barangiriye muri za gereza.
Nuko Inose, urakoze. Ye, noneho duhamagare Niyitanga Simon. Niyitanga we? Niyitanga?
Ndahari.
Uraho neza?
Muraho neza.
Wabwira umutumirwa aho herereye?
Ndi muri Kicukiro, Kigali mu Rwanda.
Yego.
Icyo nagira ngo njyewe mvuga aha ngaha ni ukuvuga ubucucike akenshi buri mu manuza, buri mu matransit senta kuruta n'ubwo buri muri gereza. Icyo mbona cyagakozwe ni uburyo hashakwa amategeko n'umuntu ugikeka w'icyaha kitarahama nawe agakurikiranwa atarafungwa, n'uwo hamwe n'icyaha none mu byaha bitarengeje, uko mbyumva, ku itegeko ritarengeje imyaka ibiri, akajya hacibwa nk'amafaranga wenda akaba agasimbura igifungo.
Ye, Niyitanga urakoze, usibye ko
bakareba uburyo bamuca ayo mafaranga akayatanga cyangwa se bakongera imirimo nsimbura gifungo iranga nk'iyo bakoraga yatije.
Ye, urakoze cyane, usibye ko numva witiranyije transit center na za gereza, ni ibintu bitandukanye. Reka umushyitsi John Mudakikwa abikwisobanurire. Bitandukaniye hehe Mudakikwa we?
Murakoze cyane. Yego, icyo kintu abantu bajya bakibeshyaho, dufite ibigo byitwa transit centers cyangwa se ibigo bicishamo abantu ku mpamvu zijyanye n'uko bakoze ibintu binyuranyije n'umuco n'imyitwarire mbonezabupfura ariko bitagize ibyaha. Abo bantu rero nibo bacishwa mu byo bita transit centers, ibyo bigo by'igihe gitoya cyangwa se bashobora kuba bamaramo n'igihe kirekire barimo kubagorora, ibyo bita rehabilitation centers. So ni ubwoko bw'ibigo bibiri, hari transit banyuramo muri barimo screeninga cyangwa bari kujonjora abashobora kuba batwara no mu bigo bya rehabilitation cyangwa se byo kubagorora, ariko ntabwo baba bakoze ibyaha. Uko murabizi kugira ngo ikintu kibe icyaha ni uko kiba giteganyijwe mu gitabo gishyiraho ibyaha n'ibihano, noneho bakaba babishingiraho ubushinjacyaha bugakora dosiye ukashyikirizwa imbere y'umucamanza, umucamanza agafata umwanzuro wo kugutwara muri gereza cyangwa kurekura. Rero gereza na hatwarwayo gusa abantu barikurikiranwa ibyaha nk'uko biteganywa n'igitabo cy'amategeko ahana mu Rwanda. Ibyo bindi by'imyitwarire mbonezabupfura abo ngabo ni batwarwa muri za transit centers. Ariko ibyo yavuze ko no muri transit centers birumvikana, wenda iyo yazabasize yindi y'undi munsi byerekeranye n'uburenganzira bw'abantu bari muri transit centers n'ubucucike muri transit centers, nacyo ni ikibazo mu by'ukuri gikwiye kwigwaho, bakareba ukuntu abo bantu nabo baba mu buzima cyangwa se mu mibereho ituma uburenganzira bwabo butahutazwa.
Ijwi rya Amerika. Noneho duhamagare Kwizera Ahmad. Kwizera we?
Yego yego Tomasi.
Komera komera.
Raho raho.
Yego yego bwira umushitsi aho uherereye.
Edu majaru kwa 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 kwa
Yego. Uhina magamba riko.
Yewe rero ikintu mbona cyagabanya ubucukike mu magereza yo mu Rwanda. Nafungu umuntu yaba wenda afunzwe igihe kinini aze gufungurwa ngo nta cyaha ngafite. Ahubwo ikintu cyagakwiye kubaho ni uko nk'abantu bakora ibyaha bitonya cyangwa se bagiye bakora ibyaha bitonya bagakwiye kujya baburana bari hanze, bagakwiye kubaho kubakurikirana bari mu mwidegembyo nk'uko abarundi babivuga. Ubwo abantu bakoze ibyaha binini bakaba bafungwa bafite wenda
Kwizera urakoze ibyo n'abandi babivuze, urakoze cyane ndagushimiye. Ye ndagushimiye Kwizera. Ye ndagushimiye cyane rwose n'abandi bari babivuze, nuko urakoze. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. John ibyo ndumva nta kindi numva cyakongerwaho.
Barakoze cyane abatumirwa, ibitekerezo barimo gutanga mu by'ukuri tubihuriyeho, kandi mbamare n'impungenge yuko umavugururwa arimo gukorwa muri uku kwezi kwa Nzeri tariki 8 hemejwe politiki nshyashya y'ubutabera nshinjabyaha cyangwa se bita criminal justice policy. Iyi politiki rero irimo ishingiye kuri bino bitekerezo byo kumva ko cya mbere gufunga abantu byaba last resort, amabura kindi cyane cyane ku byaha bitoya bikaba byakurikiranwa abantu bari hanze, uburyo bwose bwashoboka gukurikirana abantu bari hanze bikaba byashyirwamo imbaraga. Ndetse arimo gutekerezwa ukuntu n'ibyaha bitoya byazajya bishyirizwa urwego rw'abunzi bakaba babikemura kugira ngo abantu batajya muri gereza. Ibyo rero ni ibintu tuhanze amaso cyane nka societe civile ni politiki twagizemo ubuvugizi. N'ejo twari mu nama yo kuyimurikirwa tureba imirongo migari n'uburyo izashyirwa mu bikorwa, cyane cyane ibyerekeranye no guhindura n'imyumvire, kuvugura amategeko amwe n'amwe. Mwabonye ko iyo mwavugaga amategeko yacu menshi arimo ibihano bisakaye cyane, ariko hari ibihano ubona mu by'ukuri hari ibyaha ubona byashobora kugabanyirizwa ibihano, harimo ibijyanye no gushyira imbaraga muri ubwo buryo butarimo ifungwa cyangwa se bita alternative imprisonment. Ingamba zishobora gufata abantu bose ntibabe buri gihe batekereza gushyirwa muri gereza, ahubwo bakaba bagororwa mu bundi buryo. Ibyo rero turizera yuko nibishyirwa mu bikorwa kino kibazo cy'ubucucike mu magereza kizagenda kigabanuka.
Ibyo byose ariko bizafata igihe.
Bizafata igihe, birumvikana hari kigiye gukurikiraho ubu ngubu, hagiye gushyirwaho plan d'action y'umwaka umwe n'igice kureba ibyihutirwa byaherwaho, ariko hazakorwa indi plan strategique gahunda y'iteganya bikorwa imyaka nk'itanu izakurikiraho, cyane cyane ibijyanye no guhindura za politike, amategeko amwe n'amwe, guhugura abantu ku bintu bijyanye n'ubutabera, restorative justice, ubutabera bushobora gutuma umuntu wakoze icyaha agororwa agasubira mu muryango nyarwanda neza. Ibyo bizafata igihe, ariko icyangombwa ni uko iyo politike nibura yatowe yemejwe n'inama ya minisitiri ku itariki 8 Nzeri. Ubu imbaraga rero ni ukureba uburyo iyo politiki yatangiye gushyirwa mu bikorwa.
18 Nzeri ni 18 y'ukwa cyenda. Ibyo ngibyo ni ku bantu b'abatazi amezi y'u Rwanda. Nuko mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turaganira ku bucucike bw'amagereza mu Rwanda, nk'uko rero mudakikwa John yabitubwiye, birenze 129%. Kuri telefone dufite Rurangangabo Alain. Rurangangabo,
bonjour cyane kamirindi,
uraho neza?
Twaherukana kera cyane 2016.
Wari waragiye he?
Zerekeni abana reminera konfira vekirari wa Burundi bafunzwe.
Yego, nuko tugize ni amahirwe rero kubugarutse kuko umunywanyi w'Ijwi rya Amerika wese tuba tumukombeyeho nuko rasa kungingo ye
ikibazo cy'ubucucike mu magereza mu Rwanda umutumirwa ariko aragerageza kuvuga ibituma ariko hariho n'ibindi bituma hari ubucucike buriya hari ikintu bakunda gukora hano ngo gufunga umuntu ngo yafite 30 abagenzacyaha bose babigize abacamanza babigize nka password buri gihe baba bafunze umuntu w'iminsi 30 ngo procureur donc umushinjacyaha arashaka ibimenyetso iyo minsi 30 ikarangira bakongera yindi ibyo nibyo bituma buriya hari ubucucike bwinshi buriya nabo bose bafunzwe hari abo usanga bari muri iyo minsi 30 ya detention preventive niyo ituma ubwo bucucike ni kimwe icya kabiri hari iterambere rigenda ku basanzwe rapide ni iterambere au niveau y'ibintu amajyambere buriya igihugu cyose yatera imbere n'ibyaha biba byinshi ivuzeho kuri kote y'ikoranabuhanga hari abantu bariko inzira ikoranabuhanga hari ibyo byose bituma
Rurangangabo ibyo byose umutumirwa yari yabisobanuye sinzi nimba wari wakurikiye ibyo byose yabikomojeho urakoze cyane
nashaka mvuga kandi ka gatatu
mu magambo magufi cyane
reka ndakubwira kandi ka gatatu gakomeye abantu benshi nta education bafite ku mategeko abantu ntibazi amategeko hari abantu bakora ibyaha atazi bakoze icyaha hari abantu babwiye ko haba muri sosiyete sivire yagenda mu tugari ikajya mu midugudu
yego Rurangangabo ibyo nabyo umutumirwa yabivuze ikigo cyabo kiri mu byo gikora yabivuze n'ukuntu babikora ariko rero nyine twumvikane neza kwigisha n'uguhozaho ntabwo wakwigisha abantu ngo bahite bafata nuko ndagushimiye
komera
Ijwi rya Amerika duhamagare noneho Jean Long wo ku Mukuyu Jean Long nduzi atabonetse ubwo barakomeza bamushakire noneho rero mudakikwa John mu magambo makeya ibyo bintu byose bo Rurangangabo bavuze ibintu byo kwigisha mwebwe murabikora ese ahubwo ubwo mwaba mufite uburyo buhagije bwo kugera yego gukoresha amaradiyo bigera ku bantu ariko amagambo ahita agenda abantu bakibagira ubwo buryo mu magambo makeya mufite uburyo buhagije bwo kugera ku bantu benshi bishoboka
urakoze uburyo mu by'ukuri ntabwo buhagije cyo niyo constraint dufite cyangwa se imbogamizi irimo na rimwe duhura nayo kuko aya mategeko kuyigisha ni akazi gakomeye cyane birasaba gukoresha uburyo butandukanye birasaba kujya mu giturage tufatanya rero n'imiryango ya sivile tugashyira hamwe imbaraga ariko birumvikana yuko ubushobozi bwo kumanuka tukagera ahantu hose hari igihe usanga ari bukeya ibyo rero ni ibintu dukomeza gushakisha amikoro kugira ngo tunganire leta muri kano kazi ariko nshimira abatumirwa ikintu bavuze cyo kwigisha amategeko cyangwa ubumenyi bukeya ku mategeko nk'imwe mu mpamvu ituma abantu bakora n'ibyaha nibyo koko twemera abana we kandi umuti nta wundi ni ukongera imbaraga mu kwigisha abantu bakamenya amategeko bakamenya ibyaha uko bikorwa bakabyirinda ibyo ni ibintu twumva dushyize imbere cyane
Jean Long bambwiye yuko yagarutse ku murongo Jean Long uraho neza
naho ndakomeye cyane rwose
nuko bwira umutumirwa aho uherereye
nk'uko abivuze i Kigali ndera
gusha ku ngingo rero
ndagusha ku ngingo ikiganiro uko mwagitangiye nabyumvishe ku kintu kijyanye n'amagereza wenda hari ikintu ngiye nshobora kwibaza nkavuga uko ubona ibyaha hirya na hino bigenda bitandukanye mu abantu barwana se cyangwa banateza bitandukanye nawe uri umuntu wasibaza ukavuga uti wenda ubaze uko abanyarwanda bangana se cyangwa n'uko igihugu kingana ukaze atekereza yuko abo bantu bateza ibibazo se cyangwa nabo biba nk'uko yatangiye umutima avuga ati hari ibintu byinshi na bimwe biterwa n'ubukene wenda nk'umuntu akira bitewe n'ubukene ese wakwiraga ngo ibyo bintu wabihagarika cyangwa abo banyabyaha bo wabafasha iki kugira ngo babashe kujya ku murongo muzima wabo mu bandi bantu bazima noneho bo ntibabanduza bagasanga ibintu bibaye birebera abantu bose bagiye kwandika cyangwa se bose bagiye kuba abo banyabiyobyabwenge ko mbona ari byo byiganje kandi cyane bahora bafata
Jean Long wagiye mu bintu by'ibyaha biteganywa n'amategeko nyine ukoze icyaha itegeko riramukanda nta kundi byagenda ngo babakorera iki sinzi reka mudakikwa haragira icyo bivugaho urakoze cyane urakoze
yego
John mudakikwa wamubwira icyo umuhungu
ya ibyo avuga bifite ishingiro ari baribaza mu byukuri ingamba zafatwa yirebye muri rusange ibyaha no gukumira ibyaha no kubigenza birumvikana ko birasaba ingamba zikomatanyije haba birumvikana ko igihugu kiba gifite gahunda zitandukanye zo gukura abaturage mu bukene izo ni ingamba zigomba gukomeza na ndetse na rimwe na rimwe abafatiwe muri ibyo byaha politiki ihari y'amagereza basigaye bayita ko ari ukugorora ni ukuvuga ngo bagiye gushyiramo imbaraga cyane cyane ku byerekeye kwigisha imyuga abagororwa bashobora kuba bavamo bashobora kwihangira imirimo babe batasubira mu byaha ni ukuvuga ngo ibyerekeye n'ubusinzi hagomba kujyaho gahunda zitandukanye zikomatanyije kandi zifite aho zihurira n'uburyo zuzanya muri uru rugamba rwo kurwanya ibyaha ibyo ni ibintu rero bigomba gutekerezwaho abafatanyabikorwa n'ubundi haba imiryango itari iya leta haba urwego rw'abikorera private sector haba leta n'izindi nzego zayo ibyo ni ibintu nabo bakurikirana umunsi ku wundi kureba uko bagenda barushaho kubishakira umuti ariko birumvikana ko kurwanya ibyaha nyine ntabwo byakorwa gusa turebye angle imwe wenda yo guhana hagomba gutekerezwa mu buryo bugari mu nguni zose
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro cyanyu muri Isanga turaganira na John Mudakikwa umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango uharanira guteza imbere ihame ry'igihugu kigendera ku mategeko Center for Rule of Law nuko kuri telefone dufite Muvunyi Siriho Muvunyi we
aho neza kamirindi we
urahura komeye
yego ndabukize na John mutumirwa wacu
yarakumva rwose
icyo nayo ndakuvuga
banza umubwire aho uherereye
ikayonza
yee
icyo nenda kuba nabivugaho nk'uko mwabishyize kuri post yanyu ya Facebook icyo ndi kubasha kuba nabona kiriya gitera ubucucike mu magereza ni kiriya kintu kijyanye n'iminsi 30 y'agateganyo iriya minsi rwose ni iminsi icanga kuko hari n'umuntu ufunga imyaka 5 na nisa hari umuntu ukirimo ngo ni iminsi 30 ugasanga dosiye ntiburanishwa ugasanga ni ikibazo hari n'abantu bakatirwa imyaka bajurira ugasanga bagizwa bere ese ikintu kiba kitumye agirwa umwere mbere yarakatiwe imyaka ingana kuriya kiba ari iki ese yabaye yagizwe umwere kandi mbere yarakatiwe iriya myaka bigaragara yuko yarenganaga ese we ahabwa iki usanga yuko abarimo n'ibintu
niko se Muvunyi we
bitumvikana nyine
Muvunyi ndumva ahari icyo kibazo kitajyana neza n'insanganyamatsiko kuko umucamanza acurubanza hanyuma umuntu akajurira ibyo ngibyo biteganijwe n'amategeko ariko rero ndumva bitajyana na gereza
icyo narishatse kuba navuga nyine ikintu akenshi gitera ubucucike ni iriya minsi 30 nyine
ye Ruranga Ngabo nawe yari yabivuze n'umutumirwa Mudakikwa yari yabivuze urakoze cyane
mugira amahoro
twese Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Mudakikwa hano hari umuntu witwa Aziz Abdul wanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA radio yacu ati gihe cyose ikibaye kiganishwa gufungwa nta na rimwe gereza zizabura abantu kuko ahaganiho nagira ngo ahari umusobanuro nimba ari kuri radio cyangwa se ashobora no gusanga ikiganiro kuri internet www.radioyacu.com mu gice cya muri isanga ati kuko amategeko yo muri za igihumbi 1930 abantu bakigenderaho yagakwiye kuba yaravuguruwe aka kantu nibyo byavuga ayo mategeko yo mu gihe zagereza zashinzwe mu 1930 aracyariho cyangwa yaravuguruwe
urakoze cyane Tomasi uwo muntu kinamusobanura nuko amategeko tugenderaho haba igitabo cy'amategeko ahana gishyiraho ibihano ni ibyaha n'ibihano haba amategeko areba procedure imiburanisha n'imanza nshinjabyaha ayo amategeko yose ni mashyashya ntabwo tugifite amategeko yo muri 1930 cyane cyane byerekeranye n'imanza nshinjabyaha n'uburyo imiburanisha yabyo iyo byose byaravuguruwe gusa ikintu avuze cyo kuvuga ngo ibintu byinshi byaha byinshi nyine usanga byose hari ibihano bitakaye cyane biteganywa muri mategeko agenga ibihano ashyiraho ibihano ibyo byo twemeranywa nawe ko muri iyi polisi nshyashya ya criminal justice kimwe mu cyifuzo ni uko hakorwa hakongerwa kurivugururwa kuri aya mategeko n'ibihano ibyaha n'ibihano bakareba koko ibyaha uko bikenera ko byajya byahanishwa ibihano by'igifungo ariko ibindi tunabibabwiye bikaba byashyirwa mu bundi mu zindi nzira haba hari uwavuze ati kuki umuntu atashobora gucibwa ihazabu ntazabura nini igihano ibyo ni ibintu byatekerezwaho kuki abantu badashobora guhabwa imirimo nsimburagifungo ibyo ni ibintu byatekerezwaho kubera iki abantu badashobora kuba bakungwa cyangwa se hakaba uburyo bwo gusubiza ibyangijwe compensation izo ni alternative sentencing cyangwa imprisonment andi mahitamo atari ayo gufungwa ibyo ni ibintu tuzakomeza gukora ubuvugizi kugira ngo muri politiki nyine habeho ayo mavugururwa ariko nashaka no kuvuga kuri akantu ka k'iminsi 30 bakomeje kuvugaho na muvunyi na
rurangangabo
babivuzeho
na Jean Longue
yes babivuzeho ariko itegeko uko rimeze amategeko tugenderaho ni uko ku byaha bice bita ibyaha bitoye cyangwa petty offenses iyo minsi 30 ubundi ntagomba kongerwa hanyuma kubyo bita misdemeanor ibyo byaha icyo gihe gishobora kongerwa inshuro zitarenga eshatu hanyuma ibyaha by'ubugome bigomba kongerwa inshuro zirenze esheshatu ubwo ni ukuvuga amezi agera ku hafi atandatu ikibazo gikunda kubaho rero ni iki ni uko nyine rimwe na rimwe uko tunabivuze icya mbere ni uko ubushinjacyaha hari uwabivuze ngo usanga ari ikintu bitwaza twavuga ko mu by'ukuri icyo ni ikibazo aho usanga kesi nyinshi cyane ubushinjacyaha busaba ko buracyasaba iminsi yo gukora iperereza ariko ugasanga hari nyamara izindi avenue zihari bashobora gukurikirana umuntu bagakora n'iryo perereza ariko umuntu kubahiriza ryahame ko umuntu agifatwa nk'umwere agomba gukurikiranwa mu by'ukuri adafunze uwo muco rero haracyakeneye ko biganirwaho noneho n'ubwo buryo bundi buhari bukarushaho gukurikizwa umuntu ashobora kumutegeka kutarenga ahantu runaka ashobora kumutegeka gutanga pasiporo ye ashobora kumutegeka beyili ingwate ibyo ni ibintu twifuza ko byarushaho kujya mu muco gukurikizwa noneho umuntu ntagiye kuba yafungwa iyi minsi aho ashobora no kuba mu by'ukuri yazaba umwere ugasanga mutekereze amafaranga leta iba yamutanzeho mutekereze igihombo we aba yaragize ku giti cye ihungabana mu bwonko ihungabana ry'umuryango we ibi bintu rero bikeneye ko byavugururwa ariko nanone mbabwira ko rimwe na rimwe hari igihe abantu bijya bitiranya ibintu ugasanga baravuga ngo umuntu aracyafunze muri tarante juru ariko mu by'ukuri dosiye yararegeye urukiko icyo gihe rero bitandukanye n'uko bavuga ngo aracyafunze ku minsi 30 aho rimwe na rimwe abaturage hari igihe batabisobanukirwa uko bitandukana ariko icyo twemeranywaho ni uko hari iyo minsi nirangira barareje dosiye ahubwo hakabaho ikindi kibazo kimaze nyine nyinshi nazo ziri mu rukiko kuburyo bacamaze bacu ni bakeya ubucucike mu manza mu rukiko nabo gasanga biratuma uburyo izi manza ziburanishwa butinda cyane ugasanga umuntu amaze mu mwaka atarahabwa itariki yo kuburana ariko byaravuye muri 30 jours ibyo rero nabyo byose bigaruka kuri cya kintu cyukumva ko 30 jours niyo yabaye nyirabayazana ariko nababwira ko nabahayimibare ndabwira ngo muri izi manza iziri muri 30 jours cyangwa se zitaraburanishwa ku minsi 30 ni 12 ku ijana ibyo bagomba kubyumva neza ni ukuvuga ngo ikigaragara rero ni uko niyo cyagabanywa kubera ko nta mpamvu mu by'ukuri umuntu yafungwa imyaka ibiri akazagaragara ari umwere muribaza igihombo aba yaragize hari n'uwavuze ngo se ntakorwa iki mu by'ukuri ikintu twumva umuntu no gushyiramo imbaraga no gufasha abantu mu gihe bigaragara ko yarenganyijwe muri iyo minsi yose aho bishoboka bakaba batanga n'ikirego gisaba indishyi kuko urumva umuntu mu by'ukuri hari igihe aba yarahungabanye yarahumbye cyane nyamara bitari bikwiye ko amara icyo gihe cyose ataraburanishwa kugira ngo status igaragare niba ari umwere kuko abihanirwe ariko niba ari umwere atahe cyangwa ari umunyabyaha icyaha kimuhamye bamufunge ukurikije amategeko ko ateganya.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku bucucike bw'amagereza mu Rwanda. Kuri telefone dufite Ishimwe Dani Samuel, Elias na Innocenti. Elias na Innocenti mwe mwihanganye ntihagiraho mujya. Noneho duhamagare Ishimwe Samuel. Ishimwe.
Yego ndavumva.
Uvuga cyane ariko.
Yego ndagereza mvuga cyane.
Uherereye he?
Mereye mu Rwanda muri Butare.
Ibutare.
Yego.
Mu majepfo.
Yego.
Ye gusha ku ngingo
yo kuvuga ngo ikibazo cy'ubucucike mu gereza ni ikibazo ahanini mbona gikemurwa mu nzira njyewe ubwanjye ntabwo nacyase ntumva kuko hariho ibyaha
ndagukurikira komeza
hariho ibyaha byakagombye kuba bikemurwa mu buryo bw'ubwumvikane cyangwa se mu buryo bwa arbitration ariko inzego z'ubutabera zo zigahitamo kuba zafunga abantu zitabanje kurora cyangwa zitabanje gushishoza niba koko inzira z'ubwumvikane cyangwa se ubundi buryo bwo kuba icyaha cyakemurwamo mu buryo bworoheje cyangwa gusubika ibyaha gusubika ibihano kuba batanga imirimo nsimbura gifungo.
Ishimwe, ibyo byose babivuze nuko ndagushimiye.
Yego.
Ijwi rya Amerika noneho duhamagare Elias. Elias we. Elias. Elias uri mu biki? Elias ndumva yibereye mu bye. Noneho duhamagare Innocent. Bambwiye ko ari mu Burundi ariko ntabwo ari Innocent wa mbere. Ntabwo ari Mutabazi. Nuko Innocent. Urahura komeye. Wabwira umutumirwa irindi zina ryawe naho uherereye?
Ndekeye Innocent mu Kanyosha i Burundi.
Irindi zina ryawe se?
Wi.
Irindi zina ryawe?
Ni kwa Nduwimana Inusa hano i Bujumbura mu Kanyosha mu Burundi.
Yee, rasa ku ngingo.
Yego, ikintu ubona abo bakereza bafungiwe ngaho bamwe bamwe boza barabumviriza ibirego byabo bakabumviriza bakaza barabereka kugira ubusho bumwe bumwe abo bari muri gereza ubu batuburirwe ndetse bagataha abafite ibyaha bito bito atacyo bifashe bakaza barabarekura abantu bakaza baraba bakemugasho cyangwa uko nabona nk'abantu bafite nk'ibyaha bito bito
Innocent we
ndakimwe bidafite ishingiro.
Innocent, ibyo byose babivuze n'abandi bakubanjirije ndagushimiye cyane. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ahubwo mudakikwa ahari akantu k'imanza nyinshi mu nkiko ku buryo abacamanza basa n'abarengewe nabyo bikagira ingaruka ku bibazo by'ubucucike bwa za gereza. Igisubizo cyo cyabiki
urakoze igisubizo n'icyakindi kirava kugabanya umubare y'imanza n'ibundi bakira kuko abacamanza abacamanza haba abacamanza haba banditsi haba abashinjacyaha imibare iba myinshi birumvikana umubare wabo ari mukeya ibikoresho ari bikeya ibyumba by'iburanisha ari bikeya bituma n'ubundi za manza zihutishwa rero umuti ahanini icya mbere nuko waba ku byerekeye kugabanya bino byaha amirize imanza zinjira mu rukiko uwo niwo muti wa mbere ariko nanone tumaze iminsi dukora ubuvugizi bimwe byaranatekerejweho ko hakongerwa umubare w'abacamanza n'abanditsi haba mu buryo bwa kontra z'igihe gitoya kugira ngo bihutishe iburanishwa ry'imanza kuko icyo ni ikindi kibazo kibangamiye ubutabera kibangamiye igihugu ugendera ku mategeko murabizi ubutabera butize bavuga ko ari ubutabera mu by'ukuri buba buhuguzwa umuntu cyangwa se justice delayed is justice denied nk'uko babivuga aho ngaho rero naho hakeneye mu by'ukuri ubuvugizi burimo burakorwa ariko haracyakeneye ko hongerwa imbaraga mu nkiko nkiko z'ibanze nkiko z'ubujurire haracyarimo ibirarane by'imanza nyinshi ibyo rero n'ubundi buvugizi tukomeza gukora kugira ngo nibura umuntu mu gihe arimo gukurikiranwa urubanza rwe rurangizwe rupfundikirwe ajurenzira zose zirangire amenye ngo koko yakatiwe yahamijwe n'icyaha cyangwa se yabaye umwere yatashe ibyo rero nabyo birasaba ko bikomeza gukorerwa ubuvugizi kugira ngo izi manza zihutishwe abantu baburanishwe mu gihe kitarambiranye ubwo nibwo butabera mu by'ukuri twifuza
niko se mudakikwa kubona abacamanza b'igihe gito ubu Rwanda rufite abantu bahagije bize iby'amategeko ku buryo nabo bacamanza b'igihe gito baboneka
abantu barahari aho ku kibazo ni bise ahene risanga ari ikibazo cy'ingengo y'imari n'ubundi barimo gutangiza umwaka w'ubucamanza ibibazo biri mu bucamanza harimo ikibazo cy'amikoro harimo ikibazo kijyanye n'ibikoresho computers mashini ibyumba byo kuburanisha ibyo bintu by'ukuri byose ubona bisaba ingengo y'imari niyo iba ari ikibazo ahanini ariko ibonetse abantu bize amategeko barahari numva babahaye izo contract igihe gitoya bakaba bakuranisha ibirarane imanza ibirarane zikava mu nzira
radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda bambwiye ko Elias yagarutse Elias nibitanga we
wenda wumva
urakomeye
yego ndakomeye
wabwira umutumirwa aho herereye
ndi mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kibirizi
yego gusha ku ngingo
nenda abona rwose biguterwa n'uko mu Rwanda hari amatakari utuntu duto dusanga barimo guhamira abantu umuntu sewa atunze cyondi bagahita bamujyana mu magereza yenda kugera muri gereza kubera nanjye abacamanza bakeya ugasanga ntabwo ari gukurikiranwa bikaba kamara igihe kirekire afunze
Elias urakoze cyane Radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku bibazo by'ubucucike muri gereza zo mu Rwanda nk'uko rero imiryango itandukanye irimo Komisiyo y'Igihugu cy'u Rwanda nyine y'uburenganzira bwa muntu na za Transparency International n'indi miryango yose bagenda bakurikirana iki kibazo turaganira rero na John Mudakikwa umuyobozi nshingwabikorwa wa Cellular ni centre yo guharanira ko amahame y'igihugu kigendera ku mategeko abaho agakurikizwa nuko mudakikwa
karame
ye none se ubu ngubu mwavuze ibyerekeranye na za gereza bizishobora kongerwa byo nabyo bisaba amafaranga
rwose kandi na politiki y'igihugu ndumva atari yo kongera amagereza ahubwo politiki ihari uko nayisobanuye politiki shasha ni ukureba ukuntu ahubwo umubare w'abantu bajya mu magereza ugabanuka kandi strategi ni nyinshi cyane bazisobanuye ziramutse zishyizwe mu bikorwa ikintu barimo kugarukaho abatumirwa bacu barimo kubaza barabati ibyaha bito bito ntabwo buri kintu cyose kigomba gutwara umuntu muri gereza umuntu niba yibye inkoko cyangwa igitoki mugenzi w'umuturanyi bashobora kuba baganira hakabaho ari ikintu bavuze cya arbitration cyangwa se kumvikanisha impande ebyiri umuntu akaba yasubiza icyo yangije ibyo ni ibintu biri mu mategeko twifuza ko byashyirwamo imbaraga n'ibindi bihano ibyaha bimwe na bimwe nk'urugero kuvuga ngo umuntu yahindura imbibi ugasanga icyo ni icyaha gishobora kuba abantu umuntu yakurikiranwa muri gereza ibyaha bito bito bigomba kugabanuka ntibitwarwe mu rukiko ntibitwarwe muri gereza ahubwo bisaba byakemuka mu zindi nzira ubwo nibwo butabera bizatuma abantu tutagira umubare mwinshi cyane muri gereza hajyemo kuko ba abantu bakoze ibyaha bikomeye abantu bakoze ibyo bita isubiracyaha badashobora kugurwa ngo bumve bakagaruka abo ngabo ntibagomba gukurikirana bakajya muri gereza bakabona ibihano birebire kugira ngo n'abandi babirebereho ariko ibindi byaha aho usanga umuntu aribwo bwa mbere yakoze icyaha ugasanga amateka ye mu by'ukuri cyabimuteye wenda ni situasiyo yari arimo iyi criminal justice policy ishyira imbere umucamanza kujya areba agasuzuma umuntu umuri imbere ye akareba background ye akareba amateka ye akareba uburyo yakozemo icyaha akabishingiraho areba impamvu nyoroshya cyaha bimwe bityo uwo muntu ntabe yafungwa igihe kirekire ahubwo agafashwa kumugorora agasura muri sosiyete agatanga umusaruro iyo niyo politiki ihari yo kugira ngo abantu batekereze kurushaho kubaka izindi gereza kuzagura
radiyo ijwi rya amerika duhamagare Ndikumana Ndikumana
ndategereza
uraho neza yego turaho wabwira umutumirwa aho uherereye
ubu jewe ndi Nairobi muri Kenya
yego
nsanzwe ni murundi
yee nuko gusha ku ngingo
nabonye ikiganiro kivuga cyerekeye abanyororo buzuye amagereza rero nkambona icyo kibazo ni ikibazo cyane cyane gisanzwe kiriho cyane nko muri Afurika ku bwinshi dufatiye akarere mu gihugu mvamo cy'u Burundi turafise amabonero atari make amabonero urabye nk'ikigiri abantu batugeze cyari yiteza kwakirwa muri ayo magereza asanzwe ari ibitegeri by'umurengera ibitegeri biterane ubwoba
yewe urakoze
ariko ubyoje kubiraba muri ayo magereza hano abantu bafungwa ku masa matoyi amakosa matoyi
Ndikumana
akayibagira
Ndikumana ndagushimiye duhinira aho ngaho urakoze cyane
urakoze nawe muri akaramaga muri Amerika
yego twese mudakikwa hari akantu ni igitekerezo cy'umuntu ku giti cye ntabwo nzaho yagikuye ngo abenshi bari muri za gereza n'inzira karengane yitwa ngenda kuri yo iri yabyanditse kuri Facebook ijwi rya Amerika VOA radio yacu ntabwo avuga aho yabikuye nimba ari inzira karengane koko hari abantu b'inzira karengane bari muri gereza mu Rwanda
oya biragoye kubiyemeza ko nta bushakashatsi yakoze ubundi ikintu gusa twavuga nuko umuntu wese mu gihe atarahamwa n'icyaha birumvikana ko afatwa nk'umwere ariko turebye nk'urugero ku rugero ubushinjacyaha butsindiraho imanza ziba zashyizwe urukiko biri hafi 80% biri hejuru ya 80% birumvikana ko ariko bitabuje ko harimo hafi 15% abantu n'ubundi baba abere ibyo nabyo birahari ariko twavuga ko urebye abahamwa n'ibyaha nibura ku mpuzandengo y'ubushinjacyaha nibura biri ku kintu cya 80% ubwo twavuga ko wenda 20% aribo usanga bigaragara ko birangiye babaye abere bakaba bataha badakoze ibyo bihano ubushinjacyaha bwabasabiye mbere
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda twaganiraga na John Mudakikwa umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango uharanira guteza imbere ihame ry'igihugu kigendera ku mategeko Center for Rule of Law Rwanda serura mu magambo ahinnye. John ndagushimiye cyane.
Urakoze cyane bwana Thomas kabisa ndagushimiye nawe batumirwe twaganiriye twari kumwe